Big Baba na Metro. Uneza lose your mind ukitry kuroga kami mi insanity. Chorus ndo ina pesa hizo vasu kwa gacharity. Still na kill na skill ill tangu mini kana fee. Pita noko kando, don't you step on my wallabies. Binili take time nikitry kufigure formula. Chemical X where this year on a regular. Reap what you sow only do in my medulla. Fat bank account araibipa pashirandula. Na colonize akili ya kila mse uskiza mimi. Easy peasy hini origi gele pasi ya greya Philips ika Nairom na kulana. Sizi kwa na bibi mjini ukiona bro kiona mimi Johnny Mario nule Luigi. Panda stage kila show so tatu ndo ilitoka. Uliza kusu yujo achekagi na promoter. Only time neza fuwa ni bitka inaoshwa. Ini uchawi gani inafanya tikrobra ndo anaroga. Panga panga mboka cheza na economics. Born broke die rich ndio ending ya my story. Na jua what it takes kweka dividends kwa pori. Weona than it neza beef then it must be the molly. My G siyezi kula bench kwanza ibu ita referee. Neza beba team kitu inetua chance siyezi miss. Ako onaniza na meza loli kila inch. Metro leta beat kuna beast mina unleash. Alisema siko lyrical big kappa. Fala kule big L like a dead rapper. Big Baba kwenye microphone disaster. Na imada by page one we una need chapter. Wezi ni overtake I don't move that slow. Hip hop mindio shakes up a 254. Murima beba nova hit like an android phone. Na lalandakas like I'm cruising in a 504. Siusha juo kinisikia kuna buzz na flow. Same time mifanyaga wana dance kwa flow. Underground wezi talker you are such a joke. Duck and fold mwere wemi damn it. Najonaka superhuman ama la labda mini alien. Kwa stu tunakook kaombachi the Olympian. Beat rarua speaker kapro sija ya Caesarian. Si tuko FIFA tumeficho kukiserian. Makwela ni wakwea wapiti hapo galeria. Wakoka watano wa sita the more the merrier. Atuna hope na hii system ni ya mafelia. Tukiandamana kwa sisma njegeona tudedisha. Sniper miku meka killing ni kawaida. Mirista ni mingi utadhani unasikiza cypher. Mandege ni maziwa white kama malaika. Exam room bora kuna uso si tunaiba. Squeezy ni risky wajinga ndo na multiply. Life ni fair junior janja ndo qualify. Rapi kona do tuna expensive cologne. Make a fortune of kurai. Maneno zikona flow kikushinda washa hazard weka gari kando. Ulikuwa gauna shine but say una struggle. Too arrogant kuno falasezi handle. Si deal na keteka mi ni TL landlord. Big Baba na Metro.